soundstreammusic.org.
Inana Lolo's finest, your boy, JJ.
Jihad, Nina, Gento, Kento, Kenaija, out country.
Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamun, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamun, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamun, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa.
Vigana Lolo's finest, your boy John Jay Hard. See, I hit a fully out of Juku, Mr. Chitumbo Soneka. Yepina yo pele la mahet, Yabasa Pila Kubia Choloni was a baile, and in a Tabaka by Joni Joylen, Nazivakuli Kunani Nifeni Mibele, Kimina Muluekele Zalimuyoti, Kimina Mutisalos Kazivari Koloti, and if Vilaili was a Tuaniboya, Kubona Fela Amunipumbela and Kikamoya, Kubona Molimunda Tewalu Fuyola, Aluna Taba Nimutune Okaluambola, Kapuli was Vakuli Munitaze Hukula.
Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa.
Na esimwendi sebilu tolela, esimwendi kitala yese ebikola. Mitisema tatabio na kuluna vyakula. Luna akiluna wapati sisetala, akiluna lutisa kulitola inokwela.
Una boys nice fama ekilu munati, no wanda varikani vaka hava sanilati. Anizivi minazeva nitoela, kumopela esimwendi navani tolela. Tivande kuna ni macha babani lata, konoko muhili muini toe mamulaka. Gento,
Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa.
Kuyema kwa njifali vizo laka, inge kulikuna nieni kupile sakucha. Ziba kwa lipiru zabo na saba sisita, kono imiki wana oba kupanga tuficha. Vizo laka kubona kita eto anifita, baziba ande kubona hakuna ya nifita. Kale auto ya kuna mwai wanta ulela, uzile kulisocha la ukasikutula. Kikota mkaka ni kusina ya ivulula, nilentile kufitela na koni kalula. Na ziba kwa lipiru kuli maeta mbaula, mbebile mwari
kuna mwaula. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa. Kana Maziva, Kule, Kutoya, Kamunu, Kusina, Zako, Fotaza, Mutoye, Mutoye, Kono, Toye, Lakimona, Moe, Kelesa.
Vinanya Lolos, yeah.
Gento, Gento,
Mr. Chitumbo Soneka,
Kenaija, out country.
Mr. Kaliata Soneka, Inno Flavor, Nambula my daughter, Mary my daughter, Mary and my baby seal.
Wana Misko,
Friday Sunny,
Wana Mklavai, I see ya.
Nyambe the hero,
Hey Joshua,
DJ Stallone on the beat.
Production.